that sounds. Magnificent sound.
Akwaniki handsome.
Ezekiel Obiano, anọcha ka ise abịa, ezigbo ọyị m, udo.
Magnificent sound, Lord.